studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
talatar sappo go lewru juin jena yamde studio tamani sekirabe min joti on sanne do bodo tawde leedi ndi fu e mangal mudum walitindi wi yimbe le temedre en jattom gitama caggal ko bonondo wonno nokko non derte sabanu le lamu motio fedde ne no derte nations unies de holitivi dido bonda jabbitiki nyaloma handen o sanne lamu o kay holitivi no latto fur be do yimbe le natan e juude kubaleedi malingal e ngartawede e figol bolon leedi egypte tan 2019 landulan wonde wadde do hen sabbe de fedde ne no derte fifa de wadi gitale wattu jono wiide wadan jukkoje fewde e leedi malindi giltini micro jamme di min jottiki fawto tumbuto ono kabaru golleji din gorito ko heewi mobbe fu ikintina suka mudo en be golleji ila dalay adna wattu joni dido fina tawajan gonde majjuto tumbuto to di wonon sembe kabaruji de min jogi ni do betande di bismillah mo dot e hadade caggal ko odo bonanda wonno nokku no dirte do sobena idum li lamu banya garale region mobte holitindi wiide wattu jono won jimbele holitimbe metti muden sanne federation zini de be bidi do golli jabbitiki lamu holitivi be do jimbele nata e juude le ko warata ko Ousmane Niali Bouli
le communique goto mo gouvernement o wadi holitivi de o war hore sikitabe terroriste en gadi dum fewde e gendi sobanu yimbe chapan en jeno en joyon keddi hen sappo en jeno majji dabaji kewdi barama cuudi kubbama e wi himbe to masibinabe an e tewtede sabi gendi ndi yimɓe teme tato gonno ley muɗum wattu joni on capanɗe joyontan woni jiyaɓe ley winnande nde laamu o holliti wiide ille keñe manggal baɗen ittama yahde ley nokku o fandarta waɗɓe o masiba o war hoore fewde e civil e nawi himɓe leydi ndi keƴaɗo kertaɗo secrétaire général nations unies ɗo mali ɗo Mamed Sali Anadif holliti wiide o bonanno gaɗaɗo ley wuddu leydi mali ndi nawi ɗon ɗum metti kan sanne o war hoore mo andaka fuu ko wiyete miɗa darta e masibaji ɗi cela wadde laamu mali o daro e darde muɗum waɗa ko wawi fuu yalla waɗɓe o golle bondo ananodde sariya ko ɓeydi wiide hedde walde tabital pulaku holliti wiide ana darta e gouvernement o tete kaɓorde guɓe joguiɗe kaɓorde gonɗo ley région o fuu haɓodu e rafi jukkugo masibaji ana way hono ñande allah garɗo fuu ana gaɗa ley o nokku guddu leydi ndi noga e tati lewru mars ƴaɓɓeno ndu masiba gaɗaɗo ogo sagu o yimɓe duniyaru ndu fuu kolliti metti muɓen dow mon
hollitinde wiide yimɓele majjunoɓe kay temedere en jottom jiitama wattu joni eɓe ley suudu école nokku noddirteɗo Gundu ɗum won ley commune nokku noddirteɗo Sanga kanko maire o kanko kiɗiɗo kabaruji hoorejo leydi ndi o ka ɗum tawa ɗum ley leydi mali ndi fewi o tawama fa service wattu joni o hollitan wiyeddu o wartan dow juujuure fo yoho yettoyo oɗo nokkuɗo bonanda ɗi gaddir non kanko jettinoo kabaruji gouvernement o noddirteɗo Yaya Sangare o hollitiri wiide ɗiɗo bonandaji ɗi ƴaɓɓitiki sanne yimɓele gaɓɓe ɗiɗo golleji ana kannaɓeɗo yesso sariya noon kanko noddirtoɗo Pierre Boyaya keɗaɗo fedde ndum woni union africaine le leydi mali ndi hollitiri wiide micciteɗen wiide duggoɓal noddirtegal dana ama sagongal ɓe mbi accata ɗiɗo bonandaji ɓe gara ɓe jombito e fulɓe sikiraɓe so gabbi dow bemalame ande ngal oɗo mbawi neltirton mijoji moɗon noon noddimin dow ɗiɗo numéroji ɗiɗi kalonko jiɗɗon capanɗe jeɗɗe e joyi capanɗe jetti e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗe e joyi capanɗe jetti e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi fedde wonde noddirama ɗum won trimi virata hollitaɓe ndeɗo fedde kowoni fana muɗum fa yimɓele ɓe fuu joddo kalda honno ɗum wirali leydi meɗen ndi ndeɗo fedde joƴinama le yontere ƴaɓɓinonde kanko laamiɗo kabaru médiateur le leydi meɗen ndi ɗum médiateur de la république Baba Akiba Hedra kanko laamoto ɗiɗo golleji kañe ministre ŋaɓe hiɓɓe ɗiɗo gomɓe le leydi meɗen ndi Ousmane Youssoufou Maiga kañe Aminata Draman Traoré so ɓeɗo yimɓele ɓe anda ley saha leydi meɗen ndi le wuddu leydi ndi ka hollitaɓe ɓe andaka fewi fa keɓe famtade gaare keɗe ko pewni on dow hen
yimɓe ele cuɓaɓe ɓe fewi sanne ɗum woni ko holliti kanko Amir Enso gaɓe gaw e wi makko ɓeɗo cuɓaɓe ɓe no handi hen jaati ɗum latto sababu ɗum sinuji ɗi foof gaɗa kaldal e kawral keɗanna Moussa Souma Maiga Amir Songaɓe en
kaldal hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi nafa mawɗo woni hen yokkulle kertaɗo le luga gollo jaam e dewrintinan le leydi ndi so kala ɓiɓɓe leydi ndi fu nata hen nafa wala hen saabe tiɗalaji gotum woni le leydi ndi fuu
ɗum cangol hoore ndeɗo fedde ɗe waɗi wattu tiɗɗo sanne nder wuddu leydi ndi e wi fedde humaninde dewral nder région Mouti ɗiɗo immadiraji ɗi heeɓa lawol tiɗan sanne e oɗo wattu mo kala ko hawra e dow muɗum na yaɓɓe batte basiji cattuɗi hakkude jalini ka fedde nde holtinde soni eɓe jiiɗi hawrtinde kala yimɓele tedduɓe région o e dow kaldal ɗo jata fe caggal sayiɓe en yimɓele dina e kañe halnana en keɗɗana Ali Campo hoorejo ndeɗo fedde humaninde dewral région Mouti
basi moƴƴa ande e lammuji so dilli tan ko ɗiɗe wuroji men iwde haaɓe iwde julɓe yahde seɗɗe jamaa nde fuu itti daw e demal wala e jurgol wala jamaare nde fuu ana ulbi anana yarata nden no tinne ɗen annden hoore men golle no wuri no arande golle o en fooɗan kaani sawrade tumwuru min ko woni ko ciiɗi ta min tambata so ɗi adama wiyama golle tinnoɗa fuu aɗa haani tinnade wona minen tande woto fuu ana waɗa no waawi allah jam ana warta leydi faa hande juulen kooren ñaagoɗa allah allah waɗa jamme leydi ɗum laadeten una haala
pelle halnane ene jogo darde laamu o yo tinno heɓude golleji kala ko hawra e dow muɗum e ley ngal ɗo kaldal ɓiɓɓe leydi ndi saabi ɗum kay mata ka fewi caggal batu mawɗo ɓiɓɓe leydi ndi e ley hitande 2018 keɗanna Mali Konate keƴaɗo haala fedde lolirde 3C3
sugula men yo ɗum laato kaldal hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi fuu laamu o ana haani fiide dabare kambar mun yalla ɓiɓɓe leydi Mali fuu ana gollalle maju nde ɗum serta
oɗo batu hakkunde ɓiɓɓe leydi waɗi e wattu no baasi hakkunde sinuji ɗi no heddi fa hande laatade sababu yimɓe ala heɓe nder wuddu leydi ndi
hollitinde wiide wattu joni e yalla jaga buule malɗe ana garta le Cannes Egypte 2019 landol ana wondi e wadde dow hen saabi de fedde nde noddata FIFA nde ɓe gaɗi guidal fewde e leydi Mali ni so ni tiiɗallaji kono ayiri fiugol bolon heɓanaka jogola fa keɓen famtade keɗɗen Ousmane Dikko
batu bel koa ko hoore Mali waɗan ñande asoere warore nde FIFA dardi daraniɓe kabaru balon Mali fuu gaɗa batu mawɗo ƴewto tongande muɗum kollita sariyaji keesi fanda FIFA foot ɓe joƴƴina du comité exécutif kesso ɓooyi fuu ñande capantati e goho lewru août 2019 so tawi ko tas taƴƴe sare ko donnaka no wirani jukkore arandere heedanama wayde yaagol aigle Mali le Cannes Egypte 2019 puɗɗete ɗum ley ñalaɗe sappo garoje ɗe ana ɓuuri duuɓinayi hikka kaaɗo tiiɗal aɗana torri balon Mali faa warde e feccugol nde gueɗe ɗiɗi kirdoje joƴƴina ɗum lew lewru janvier hitan 2018 ley yamedore FIFA heɓande jogala tiiɗal balon Mali faa ley ko konor darani ley Mali ɗo ko wattugolle mum junna nde tati ɗumɗo hoore wawali heɓude jogola tiiɗal ka manda konor o noon tiloto ñande capantati e goho lewru out hitan 2019 heyɗintintake dukasen ley muɗum comité exécutif fanda balon Mali noon ana haani joƴƴinede caggal batu juujure o e capantati e goho lewru out 2019 honono tas gonginiri ni
yoga e kumminiɓe kabaru fiugol ballon ley leydi meɗen ndi ɓe kolliti wiide fiyoɓe ballon ɗum woni humminiɓe kabaru fiugol ballon wonɓe ley leydi meɗen ndi tinno ndewa konngi kafe ɗi sowona ɗum wala fof ko ɗum nafata tiiɗallaji tan ballon leydi Mali ndi heɓata keɗema kanko noddirte ɗe lajji Adama Kone o komo sifi dow hen
les protagonistes doivent
an hani ɓe gattan hakkillo sanne janggo sukaɓe leydi ndi yalla eɓe kawra dow gotum baasi o ñifa holno yeliri FIFA ni saabi FIFA ka holti wiide heeƴo golle maɓɓe o gollete honono ɗum hollita e ley talkini nden noon hani taɓɓen ɗum yalla pati fewi jukkoje jokka hen ele oɗo alhaali o kay kalfanaɓe kawra muɗum ɓe mbawata fewi dattude laamade fédération o fedde kunorde neldi talki nokkuji foof ndenno ko ɗum saabi jaata e ley ngal ɗo kawru tan hinnade ɗiɗo golleji kollitaɗi ɗi ɗi en mbawana fay hunde so ni ɗi gollaka leydi Mali ndi jukkete fay hunde ɗum bonnanta FIFA ka
hollitinde wiide ley ɗum won to tumbuto min jiltini toon micro ji amen ɗi koni fana moɗum famin pamana kabaru no fina tawaji goɗɗi gorri toon ko heewi mawɓe fo arande nde pammina sukaɓe muɗum golleji ɗi gollata tawi nde ɗali adduna fo sukaɓe an mbawi ɓantude ɗiɗo golleji wattu joni oɗo fina tawana wondi e majjude le ngal luure tumbuto nde oɗo fina tawa moɓe noddir toon tende fa keɓen famtade gaare keɗo e komin pewni on dow hen fa hannden
tumbutu noon ronnude golle saram gorko ana wayi hono yo fina tawani saraɓe hewɓe ekkintina ɓiɓɓe muɗo e ila e sukaɓe golleji mumen ɗi gollata Mohamed Abdou yo o tafowo daneri holliti omo welti e golle makko mo ekkiti bangge saraɓe makko keɗoɗen mo
mi baylu noon miɗo fewani ɗum sanne ɗum ɗum gollanmi gattu mutuga albaka Allah mi tawri saraɓe an oɗo golle tiɗ allah foof mi yiyali
leselgol waraɓe ƴewde kayefi batte wayde ndenago o fanda golleji ŋeñal gurnata yimɓe mum ɗum e wonde noon Mohamed Horaka waral calɗi anniyake du selde golle muɗum mo sara e mum ekkitini ɗum ko wona goɗɗum
alhamdulillah
ngalafe golle gatmutugaɗum noon mi jettiraka fewi hinnade golleji ɗum tawri saraɓe amaɓe nde ɗo dabare tan mi jogui allah minen jirwa nder gurnoaa
qui peut nous faire avancer.
Handen do gonden do non kabartende an wondi e majjude saarabe kewa fe wajimbina be bibbe mudun naytoro golleji mudun harber buba mayga o wayejo non holliti an haani ko sukabe dokke yane le nabdo dum ben jande l'école fa battana kedana dum ben kedo demmo
je ne veux pas que mon
ida fe biddo am hinno golle busejo hono ni horo min heba jangude ila am yo bingel am koy jang ida fe me bingel am fufino o da golle fofter fugola e golle busejo kabal mudun na denno ila am kay ngel jang yalla e le ko rata ko war dranade am sada jam tan min kay nayi
prendre mon charge handan tumbutu golleji kewdi donade heedi sara ana gondi e yarde tiagal kabar majgol tende ana e misal mudun
studio tamani yo pabal lamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sekra bolliti ndewide tan watto nangiri en juude wala fu kabaruji ko mbode hokkoton kase le reason ngay jono ko modo on jiji watto jono no leedi ndi worino homo fu an hasin dine e duaw yo lando ren homo fu tinna waawa berne mum ko wodi adnar ndu ko yo lando mujju ko yo wayto goto fu en ji watto goto